casa ella. Si my mama many, Timbelang kula wauza baby. Si my mama many, Timbelang kulindanga. I need you, please I need your time. Okuva ku Monday, paka ku Sunday, Timbelang kulinda, onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. I need you, please I need your time. Okuva ku Monday, paka ku Sunday mbela nkulinda. Onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. Afadzalo kuwirangako. Omutima ne kukakaneno. Gave your gun and on ninza. Oh yeah yeah yeah. I need you, please I need your time. Okuva ku Monday, paka ku Sunday mbela nkulinda. Onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. Afadzalo nkuwirangako. Omutima ne kukakaneno. I need you, please I need your time. Okuva ku Monday, paka ku Sunday mbela nkulinda. Onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. Afadzalo nkuwirangako. Omutima ne kukakaneno. Kati baby nsaba tutese. Saturday ni sandobe wange. Emele ujirenga wange. Okuna abona virenga wange. Akapilo kala virenga wange. Nobulido sulenga mubwange. Atela osuleko nange. Okuva ku Monday, paka ku Sunday mbela nkulinda. Onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. Afadzalo nkuwirangako. Omutima ne kukakaneno. I need you, please I need your time. Okuva ku Monday, paka ku Sunday mbela nkulinda. Onkoyo kulindiranga. Omutima kuva kunumeno. Afadzalo nkuwirangako. Omutima ne kukakaneno.